kubanga ndina kunanga yange nyimbira Yesu wange wakachiko kaze kansirise mure mwabazeye mbusirikako olekana gorekanira mufu mbusirikako olekana nawe sirika ntanga mwandaba sirika ntanga mwaliwo mwaliwo nande muzirenga siraba ebanga lyona yemwe mwankulembera mudwaliro mwaliwo webangamba siriraba subi lyange lyali lyagenda okutusa lwe yatuuka akusanga wasirana sirana emikwano jangena yanziza okatera bajijo mingi mingi
wabula Yesu ono alina ebintu bye yakola nga si bya bulijjo omusajja ono alina ebintu bye
mwandaba oh sirika ntanga mwaliwo mwaliwo kandi muzibenga siraba ebanga lyona
akusanga wasirana sirana emikwano jagenda
yanziza bolaba bachiwa babo babo talina sente nofuna
www.mp3ugandanmusic.com.